Mu ijambo yavugiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize, Perezida Macron yagaragaje kwicisha bugufi, aho yagize ati "Mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje, nazanywe no kwemera uruhare rwacu." Ati "Kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho, tubikoze ku bushake tubyikorera. N'umwenda ku nzira karengana inyuma y'igihe kirekire ducecetse." Perezida Macron yavuze ko jenoside itagwa nk'imvura, ahubwo itegurwa binyuze mu kwigarurira imitima y'abazayikora n'uburyo izakorwamo kugeza ishyizwe mu bikorwa. Icyakora Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa atari bwo bwatumye abisha Abatutsi babikora, n'ubwo yemera ko igihugu cye ntacyo cyakoze. Macron yavuze ko Ubufaransa bwimye amatwi u Rwanda ubwo jenoside yatangiraga, na nyuma yo kubimenya ntibwaha agaciro ingaruka zayo. Gusa umukuru w'Ubufaransa yijeje u Rwanda ko gufata abakekwaho uruhare bizakomeza. Yagize ati "Perezida Macron yanasubije umunyamakuru wari umubajije niba Madame Agathe Kanziga, umugore wa nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana nawe ukekwaho uruhare muri jenoside, azafatwa koherezwa mu Rwanda. Yamusubije ko atavuga kuri buri muntu ku giti cye, gusa ko niba hari inzitizi ziri mu mategeko bizarebwa." Urugendo rwa Perezida w'Ubufaransa rwashimishije abatari bake barimo Madame Mugiraneza Sumta, umwanditsi w'ibitabo akaba yaranabaye mu gihugu cy'Ubufaransa imyaka myinshi.
Yabanje gusura Memorial, yafata ijambo akarifata ahereye ku mugani w'Ikinyarwanda ijoro ribaruwa riraje. Icyakora nongeye nshima ko yavuze uburemere n'ubukana bwa jenoside, akatwibutsa ko atari ikintu umuntu atambukaho, akemera kwibuka ko byubakwa bikagira igihe. Agavuga ibintu byinshi, njyewe rya jambo naryo narishimye. Yewe navuga kimwe n'abandi bambanjirije, ari abakuru ari n'abato, ko ijambo yavuze rya rifite agaciro gasumba ibyo kuza ngo amanike amaboko avuge ngo dusabye imbabazi.
Ijambo rya Macron ryanishimwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, wavuze ko intambwe yatewe na Perezida Macron ishimishije, ashingiye ku myumvire ye y'uko ibintu bigomba guhinduka. Amushimira ku ijambo ryuje ukuri yavugiye mu rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko Macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka, kandi ko urugendo yakoreye mu Rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise. Perezida Kagame asobanura ko yishimiye aho umubano w'ibihugu byombi ugeze.
Yanavuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa. Nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho kibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese akibona nk'undi, ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere. Tera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri, kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho. Uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite, ndetse bibafasha gushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo. Abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho, ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho, kubera ko u Rwanda rufatanya n'abandi bindi bihugu. Mu Bufaransa uyu munsi Perezida Faransa watusuye, kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka. Byavuzwe ku mugaragaro, ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'Abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende.
Perezida Macron yavuze ko yazaniye u Rwanda inkingo za COVID-19 zisaga 100,000, ndetse hasinywe n'amasezerano arimo impano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Perezida Macron abaye Perezida w'Ubufaransa usuye urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2010, Nicolas Sarkozy wayoboraga Ubufaransa nawe yaje mu Rwanda, yemera ko igihugu cye cyakoze amakosa kinitwara nk'impumyi mu byaberaga mu Rwanda. Icyakora Perezida Sarkozy ntabwo yemeye ko igihugu cye gifite uruhare muri jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.